Zwap.com.
Stand wasami, inhliziyo yami, ngikuthole kude limpopo, uthando lwakho njengemvula, lukhesa yonke imizwa yami. Oh, stand wasami, ngiyakuthanda. Oh, stand wasami, ngakufumana phakathi kwezintaba, lapho kuhlala khona abantu abanomusa. Oh, stand wasami, ngikhethe wena Dali, lapho wami ngithika malamu yalazi yini gifti. Stand wasami, funa wena, ngifuna wena, ngizokulobola, ngizokulobola wena. Ulimi lwakho luyingoma ezindlebeni zami, noma sikhuluma ngezindlela ezahlukene, ngithi bathi uthando namhlanje ngiyakholwa, ngiyabona uyangithanda, ngiyakuthanda, sizohlala sonke. Oh, stand wasami, ngiyakuthanda, ngiyakuthanda inhliziyo yami wena. Oh, uphuma kude kodwa isiduze enhlizweni yami. Ukuthula uletha injabulo, ngizokugcina, ngizovikela. Stand wasami, sihambe lo mshado size sikhuke. Ngiyawuthanda love wami.
Zwap.com.